kusande temwe davira katundu mwetaka olomu kagakeranga mukwano katunda tumwetaka ah ah eno kusande petubayo abebirwatera tubamu katonda wapene tumusabamu abebizibu nebiwonyezebwa yesu webale zeno wamponya zeno bwe wamponya mukwano wafuka chali wange ah ah yesu webale yesu nkwebaza zeno bwe wamponya mukwano wafuka muzira wange atoba tekyasoboka kuzalibwa mu famire endaga naye ate kisente fe twakifuna lwaki simwebaza nze yesu abavubuka tubeyo abazeyi tubeyo abalemeddwa tubeereyo yesu tasosola asumulula bakoledde ye mwe muliwa aboluganda kati musituke zenjakala bayibo nzirabe zenyimbira yesu anti kati yesu webale zeno wamponya zeno bwe wamponya mukwano wafuuka kyali wange ah ah yesu webale yesu nkwebaza zeno bwe wamponya mukwano wafuuka muzira wange nze nsobyera ne neetonda bwe nsobya daddy nonsonyiwa nze nsobyera ne neetonda bwe nsobya daddy nonsonyiwa I believe in love that's why I make this beat I believe in love that's why I make this rock jaganya jaganya kati omuyite tekitibwa n'ettendo bimuwe yesu kulu n'oyo waddala byakola nze nzize mbilaba nasenga yesu sitaani takyansobola mbagambye nasenga yesu sitaani takyanumba amina ndeka nedda sitaani tokyansobola nkugambye apaana nedda sitaani sebwogenda alleluya alle alle alleluya alle alle alleluya aye nga kusande temwerabira matayo mukaga mwenda kukumi na satu asupagafandebe